That are first kid Uganda, them call me Fessy Daddy.
Guns on the beat, Landy my record.
Nafuka mulasi, Fessy Daddy nze nafuka mulasi. Nafuka mulasi, Fessy Daddy nze nafuka mulasi. Nafuka mulasi, Fessy Daddy nze nafuka mulasi. Nafuka mulasi, towakana nafuka mulasi. Kunemesa tomala bisera zindise gwanga gwe olinko konsera tokwata ku ze tonsubula tokwata ku kugambye tonsubula olino mubiri omulungi nasanga
wande
yagala kutwali kansanga kuye mane 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 kas kas aina muyaba kwata kusikati. Nafuka mulasi, Fessy Daddy nze nafuka mulasi. Nafuka mulasi, Fessy Daddy nze nafuka mulasi. Nafuka mulasi, Fessy Daddy nze nafuka mulasi. Nafuka mulasi, towakana nafuka mulasi.
Amanya Mutabazi Paulo, aka Fessy Daddy Uganda. Nabasubiza ndi nkomawo okubawo muziki abasinganga kulowooza ndagenda naye nkomyewo. Akati wali abo abasinga okuba nti Fessy Daddy Kyanyabya bayogera bwogezi namwe mujje mwogere tumbi yamani. Ate ne tumirako abalasita, tumirako omulasita Kobwaini. Bonna bonna bahasola basolinganga nze bwe nahasolinga bebe kulu n'abalala bonna abalasita abali mu gete eyo yonna mwenna abatumiddeko Fessy Daddy Uganda abaleete delegi owa Bob Marley Origino nkomyewo n'amaanyi mangi nyo ate ekyaliwo Big Man. Tumiddeko Dr. Jose Chameleone ne bafaani bange mwenna mwongere okumpagira.
Guns on the beat,
Small Quiz Church Boy. That our first kid Uganda, them call me Fessy Daddy.
Nafuka mulasi, Fessy Daddy nze nafuka mulasi. Nafuka mulasi, Fessy Daddy nze nafuka mulasi. Nafuka mulasi, Fessy Daddy nze nafuka mulasi. Nafuka mulasi, towakana nafuka mulasi.
Fessy Daddy, Fessy Daddy. Fessy Daddy, Fessy Daddy.
Landy my lady. Guns on peace.